www.mylovesaidmusic.com. Ndababone kuti mebo dasalandwe no bantu gamubola mubone musimbe yokubota tala inguluka mebo iguyenda ula sununda mujana tala inguluka mebo iguyenda ula sunungu yawa tasigilila kambonda mujana mebo tasigilila Jana uyungu wangu mbebo Damu jana uyungu wangu mbebo Sunu mbuzu bawesu Utawiso nigo ya nabuyo Sunu mbu inga wago Sunu mbuzu bawago Utalangi muwaga inda Sunu bumi wajincha Jana uyungu wangu mbebo Damu jana uyungu wangu mbebo
MyLoveZedMusic.com.